Every time you lose, I'm a miranga. In your stormy days, I'm your calm. Like in around the hikita kuramba. AI, utarilet. Ukijipata solo in your corner. In your rainy days, in your calm. Like in around the hikita kuramba. Weche michako magimage. Nisha kusoma afadhali nijipange. Mashindano ya kikombe. Unashindwa mtu mbona take nijinyonge. Hey, asekonyi karnyalona. Iste udasiti mibolona. Koro manu sauchi. Okay, bada. Welcome reality. Be a fire. All that I can do is pray for ya and wish you all the best. I wash my hands. One time in a kako goero kamano guinea gie chunye. Konyinga to 2 times, 3 times, 4 times, 5 times. Koromondi ne entitlement. Hey. Manipulate. Every time you lose, I'm a miranga. In your stormy days, I'm your calm. Lakini roundi hikita kuramba. AI, utarilet. Ukijipata solo in your corner. In your rainy days, in your calm.
Mapenzi ni pofu la nadai kuona. Nimeugua mahaba sana nadai kupona. Sesi kuwa mina konda lafu wa unanona. Unitumie wa ukicheka mini liye mbona. Likupa all the happiness ka lose mine. Nilichiza dinkadata nika lose mind. Niki ku lose fine, sezi ku choose wine. Kisa stress na mawazo nende offline. Damn, hadi moyoni nilisha kutoa. Haiwezekani kila siku ona nikomoa. Nikupebega ulilie hadi linaloa. Alafu bado tukosane vita vinaboa. Kama ulifikiria nitakuoa hapa kuna ndoa. Bora nkatafute shimo mpya la kujoa. Nenda mwana kwenda kwako nishajitoa. Kila laheri labda Mungu wenda kakuokoa.
Manipulate. Every time you lose, I'm a miranga. In your stormy days, I'm your calm. Lakini roundi hikita kuramba. AI, utarilet. Ukijipata solo in your corner. In your rainy days, in your calm. Lakini roundi hikita kuramba.